Arabadon hote min kɛra cɛsiri daminɛ ye walasa ka forobajuru tiɲɛni bali min be se ka kɛ balaw ye ɲina samiya la. Monsieur Biden ye bagabagali kɛ ko a bena veto n'o ye dan sigi kɛ sariya sen nin na ka sababu kɛ baarakɛ nafolo dantigɛli ye min nɔrɔlen bɛ a la. Republikɛnw ka laɲini bena juru hakɛw caya ni dɔrɔmɛ miliyari kelen o ni duuru ye ka musakaw kunbɛnni jugumanbaw sɔrɔ. Demokratiw be min kɛlɛ jamana ma deli ka juru tiɲɛ wa republikɛn wasadenw camanba minnu be wasabulonw la olu jigi b'a kan ka jamanatigi Joe Biden bila nɔgɔni dɔw la n'a ka laɲini ye ka foroba musakaw n'o ye federal lasegin san 2022 nafolosɔrɔta hakɛw la ani ka dɔ farali nataw kan musakaw kan fo kɛmɛ sarada la ni kelen ye santa nataw la fɛn wɛrɛw cɛma. Republikɛnw ye sigiyɔrɔ duuru sɔrɔ wasabulonw la wa u ye mɔgɔ caaman sɔrɔ ka bɔ ye nin dɔgɔkun na. O kɛra sababu ye ka Monsieur McCarthy to a ka wote si ma sɔrɔ. A laban na jamanatigi ye republikɛnw ka wote jugu nani bɔnɛ a la ani demokratiw bɛɛ ye sariya sen nin kɛlɛ.
Hurt all those Americans who aspire to be part of the middle class. Hurt young people, hurt seniors, hurt veterans.
Ni sariya sen laɲini nin tɛ sɔn a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka waleya a tɛ hali sɔrɔ ani a tɛ amerika ye. Demokrati ɲɛma Hakim Jeffrey ka bɔ New York y'o fɔ. O de y'a to an b'a kɛlɛ. Demokratiw ye republikɛnw ka laɲini wele ko kuma bɔ sɛbɛn wari bɔ ani sariya fu min bɛ wariko farati la. Sena n'o ye sanfɛ wasabulon bolofara dɔ ye ɲɛmɔgɔw ye kɔlɔsili kɛ ka makɔnɔni kɛ o la sena wasadenw caaman i n'a fɔ ɲɛma Chuck Schumer y'a jira ko sariya nin tɛmɛni wasabulon fɛ o bena kɛ cɛsiri tiɲɛnen ye wa ko ɲɛmɔgɔ McCarthy ka kan ka sigi kumaɲɔgɔnyala tabulu la ni demokratiw ye walasa ka juru dantigɛli sariya nɔgɔman dɔ ta. Sɔrɔ demokrati politiki tɔn ka fɔlɔfɔlɔ ko ma kɛ walasa ka i yɛrɛ tanga n'a be wele ko defo n'o ye jurusarabaliya ma. Sena republikɛn ɲɛma Mitch McConnell min bɔra fanga la walasa ka sira di Monsieur McCarthy ma o y'a jira ko nin laban nin sera ka republikɛnw fara ɲɔgɔn kan wasabulon na.
Ends wasteful Washington spending and puts America back on the right economic path.
Sisan Biden ni McCarthy ka kan ka bɛnkan sɔrɔ n'o tɛ a ko an bena an yɛrɛ sɔrɔ siri la wa an man kan k'o lase jamana ma. Monsieur Biden ko ale bena nisɔndiya ka kuma ni republikɛnw ka wasabulon ɲɛma n'o ye Kevin McCarthy ye nga a tɛna kuma ɲɔgɔn kɛ amerika juru wajibiyalen kan sariya siratigɛ la. O sariya sen nin tɛmɛna ni danfara fitini ye n'o ye 2017 ye ka se 2015.
More people encouraging them back to work. The sad part here is now the Democrats need to do their job. The president can no longer ignore by not negotiating.
An y'an ka baara kɛ. McCarthy y'o fɔ Capitol Hill kan wote kɔfɛ. A y'a fɔ fana ko jamanatigi tɛ se k'a ban tuguni n'a ma kumaɲɔgɔnya kɛ. A ka kan ka sigi sisan ka kumaɲɔgɔnya kɛ. White House b'a sinsin a kan ko juru hakɛw ka kan ka wuli ka sɔrɔ a ma sara walasa Amerika se ka wari sara. A ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bɔra arabadon wula fɛ. White House kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ Karine Jean-Pierre y'a fɔ.
Constitutional duty. And it, again, this is not to us. This is to the American people. If you think
unless it's a clean bill, it won't.
I mean, I've been very clear. Without conditions, we will not negotiate. There's nothing new there.
Ko kongrɛ republikɛnw ka kan ka wale kɛ joona ani ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye walasa u yɛrɛ tanga juru sarali baliya ma o de y'u ka baara ye.
Unless the president and the senate agree to an extreme MAGA wish list.